This is your host Shuja kama kawaida na niko na mwenzangu hapa hivi.
Mimi naitwa Nuru mwenyewe hapa ukipenda Malkia wa Mitambo aka Sauti ya Kinanda. Na last time tuliongelea kuhusu life purpose. Na leo tuko na continuation nyingine hapa moto ajabe, yani how to align your career to your life purpose.
Eh, nakwambia ndio hiyo sasa. Nakwambia tumekita kambi hapa Manjiri Social Hall na tunakuuliza, have you aligned your career to your life purpose? Ama ulikuwa unangoja tu ya mafunzo usikize?
Na basi leo ni leo kutusaidia kuchambua huu mjadala somo mwingine, bali ni mgeni wetu hapa ndani ya ukumbi, the one and only Rosemary Ngige. She is a life coach from Potentia, an organization that focuses on providing guidance on issues of purpose and vision clarity, na wanafanya hivyo kupitia kwa coaching, training na mentorship.
Bila shaka asante sana mgeni wetu Rosemary kwa kujiunga nasi leo. Wapi makofi ya mgeni wetu jamani?
Asante sana.
Aha, Rosemary, hebu anza kwa kutueleza life purpose ni nini na connection yake ni nini kwa jobs na career zetu.
Life purpose kwa kifupi ni sababu au kusudi la maisha yako. Ulizaliwa kwa sababu gani? Ukuje ufanye nini? Dhamani ya maisha yako ni nini? Ukijibu haya maswala, utakuwa umeanswer the question, what is life purpose? And more so, what is my life purpose? Sasa connection yake na kazi, wacha nipatiane na my own personal example. Purpose yangu ni kusaidia watu kujifahamu, kuelewa hasa kusudi la maisha, kuelewa uwezo wao binafsi, their potential, ili wapate ule uhuru wa kufanya what it is they were supposed to do on, in life, to be who they were created to be, so that they can attain that the kind of life that is fruitful and fulfilling and abundant. In other words, kuwapatia ile capacity building ambayo itawasaidia kubadilisha hali ya maisha yao, so that they can get the kind of work and life success they desire. Ukiangalia hiyo statement, utaona inani direct kuwa purpose coach, ama work transition coach, mtu ambaye anasaidia watu kufahamu purpose na kuchagua career zao na kuendelea na maisha in a way that is successful based on the purpose and the potential they have been given. So purpose yako inakupatia mwelekeo wa kuchagua career au kazi yako.
Na labda Madam Rosemary niulize, how will I know that my career has aligned to my life purpose? Yani nitajuaje kusudi langu limeambatana na kazi au taaluma yangu?
Okay, kwanza utajua imeambatana na purpose yako kama unatumia your natural gifts and talents. Kama unafanya kazi ambayo inaambatana na shauku yako, your passion. Kama inakuridhisha, you know, unaridhika. You know, it's very important to fanya kazi ambayo inakufulfill. Watu wengi wanafanya kazi, wanakuwa successful, but they are not fulfilled. Hiyo ni sign moja, very, very big sign that you're not in the right place. So, if you're using your natural gifts and talents, you're doing work that you're passionate about and it is fulfilling you, you are likely in your area of purpose.
Lakini kuna ugumu watu ambao kutambua talents zao, gifts zao, wajua kuna ugumu sana watu kutambua vitu kama hivyo. Lakini tutajua tu baadaye. Lakini kwa mbali, ama naona kuna kijana mmoja amenua mkono pale vile kwenye umati. Bingwa, una swali bingwa?
Mimi naitwa Felo. Niko na comment. Kwanza Ross, unanijenga kweli kweli. Unafanya story kai rahisi sana. Sasa ukigundua kuwa pengine ulishafanya makosa, labda job yako ni mjengo, lakini purpose iko kwa catering, utafanyaje?
Very, very good question, fellow. Na pole sana kwa changamoto hiyo. Hapa naona ni heri nitumie mfano wangu mwenyewe. Mimi nilianza kazi as an accountant. Nilipokuwa chuo kikuu cha University of Nairobi, nikawa pale nafanya partially in the afternoons kazi ya accounting. Nilipomaliza, nikaenda United Nations kule Addis Ababa, Ethiopia. Na nikafanya kwa muda wa mwaka na nusu hivi, nikarejea huku nyumbani Kenya, tena nikatafuta kazi, nikapata kazi nzuri sana, ilikuwa inaitwa Grants Administration Work.
Umesikia mwenzangu?
Nasikia, kazi ambazo ziko hapa.
Ni Kenya, si Kenya.
Nasikia kizungu hapa.
Kwa hivyo nataka ujibu fellow. Nilipofanya hiyo kazi ya Grants Administration, nikafika pahali, nika nilikosa kuridhika kabisa.
Uh-huh.
Ilikuwa kazi ya makaratasi mengi, kufanya financial analysis, budget analysis na kazi kama hizo.
Uh-huh.
Ikawa nimefika pahali, ni lazima nijibu hili swali, what is my life purpose?
Uh-huh.
Na nilipo jibu hilo swali, uh-huh, nikabadilisha kazi.
Uh-huh.
Felo, naona utafuata hiyo.
Bila shaka atafuata.
Hiyo bila shaka, hiyo atakuwa ya mambo.
Na naona kuna mwingine pale ameinua mkono pale. Patia mic pale.
Apewe kipaza.
Patia huyo pale mic, eh. Patia pale.
Hapa, ona tananguka.
Ah, hapo sasa, hapo sasa. E, mimi ni Maria yule malenga kutoka bara. Na niko na shairi kwanza before tuendelee. I hope mtaenjoy.
Wacha chocha.
Ah, nyamazeni. Naja na ingawa naja siwa ekimifu, ndo moyo wangu ushatuja mawi na lotendwa mando. Ela watano ningoja na vya uviwi vitendo, mijae na ile nyundo, misumari hadharini. Ah, nishamaliza. Aya, si mtulia, mtulieni bana, tulieni. Aya, so mimi nimesoma na nina kazi kama mwanasheria. Hii ni kazi tamu tena sana na inalipa vizuri. Inaniletea unga kwa meza. Lakini, mapenzi yangu iko kwa kutunga mashairi na nyimbo. Wakati kuna harusi ama hafla nyingine, lazima nitumbuize hadhira. Hapo ndajiokoa aje. Papasi yangu usidhani inalingana na kazi yangu.
Ah, shairi nzuri sana hilo. Sasa Maria, nilikuwa kama wewe kabisa. Nilikuwa nafanya kazi moja inanipatia unga, lakini my heart ilikuwa ishahama na ikasafiri, ilibidi niifuate niende nitafute kule imeenda. Kwa hivyo inaonekana utafanya kama Felo.
Mm-hmm.
Utaenda hiyo safari ya kujua purpose yako ili ubadilishe kazi, utoke kuwa mwanasheria ili utumie this particular gift. I think you're very gifted in singing or sharia. I mean shairi and that kind of thing.
Mm-hmm.
Kwa hivyo itabidi you clarify purpose ili utumie hizi natural giftings zako.
Mm-hmm. Na bila shaka umesema kweli. Huyo dada aliyekuwa hapa amenikumbusha mwanamuziki fulani alikuwa anaimba kuhusu neno Maria. Maria vumilia.
Uh-huh.
Lakini naomba tukiendelea, kuna mmoja amenua pale mkono, ni kijana vile vile. Hapo nyuma hapo. Sijui kama kuna swali. Uko na swali kijana?
Haya, si swali lakini
Sikiza.
Naomba mnisikize. Mimi nakubaliana na yale yote unasema Rose. Kama miaka mitano hivi iliyopita, babangu mzazi aligonjeka na akalazwa hospitalini. Lakini nilifurahishwa na vile wauguzi na madaktari walimshughulikia na kumchunga. Hii ilinifanya nipate azma ya kuwa muuguzi na sasa nina uzoefu wa miezi minane sasa kama muuguzi. Na kusema kweli, nafurahia kazi yangu kabisa. Kila siku nafurahia kuamka kuelekea kazini na nikiona wagonjwa wakisaidika napata tabasamu.
Pengine Madam Rose, unaweza tuelezea iwapo hiyo furaha anayopata Fadhili akifanya kazi yake, je, inamaanisha kuwa amepata life purpose yake ama ni vipi?
Fadhili, kwanza nakupa hongera.
Asante.
Lakini wajua, furaha peke yake, by the way, haimaanishi unaelewa hasa purpose ya maisha yako. Passion drives purpose. Kwa hivyo hiyo shauku na hiyo kupendelea na kufurahia,
mm-hmm,
ni muhimu sana tukiongea juu ya purpose. Lakini purpose na passion ni vitu viwili tofauti. Ni lazima upate kujua kwa hakika purpose ya maisha yako ni gani. Wacha nitoe example. Unaweza kuwa uko na shauku au a lot of passion for cooking. So you enjoy cooking, you do great catering, ya organizations, ya maharusi, watu wanafurahia chakula chako,
uh-huh,
lakini haujaelewa hasa purpose ya maisha yako. Pengine aliyekuumba alitarajia ama alikuwa na kusudi utacreate recipes,
uh-huh,
ambazo watu wakikula watapona, for instance.
Uh-huh.
So kuna umuhimu wa kuclarify purpose yenyewe.
Ndio.
Yeah, si kufurahia tu kazi lakini jua purpose.
Aha.
Yeah.
Natumai Fadhili ameweza kusikia hayo yote. Na naona kuna binti pale, labda una swali binti, eh?
Nina swali.
Mpatie mic pale.
Asante. Mimi naitwa Ndogo. Mimi husitasita wakati nataka kufuatilia kusudi langu maishani. Wakati mwingine Nasikia watu wakiniambia mimi ni mwimbaji mzuri. Wengine wanasema mimi ni mwaminifu, eti niweke pesa zao za chama. Nyamazeni. It's my time. Mimi mwenyewe nimesomea masuala ya ualimu na bado natafuta kazi. Sasa sijui nifuate vile watu wanasema au nisikilize sauti gani ndio njue vile karia yangu itaingiana na my life purpose.
Ni kweli mtu anaweza kuchanganyikiwa wakati mwingine. Kwa sababu binadamu ni multi-gifted, multi-talented, multi-passionate. Tuna talanta nyingi, gifts nyingi, passions nyingi. Na kama umevyotaja, uko na nyingi. Lakini ukipata kujua purpose, utaona vizuri sana ya kwamba zote zinaambatana na purpose yako. Wacha nipatiane example. Kuna mtu anaye kuwa na a passion for music, akona passion ya gardening na akona passion ya ku-encourage watu. Unaweza pata sababu ya hizi zote kupatiwa yeye ni kwamba anastahili kufanya kazi ya emotional healing. Mm-hmm. Kwa hivyo anaweza unganisha zile. Mm-hmm. Atengeneze a garden, aeke music, alete watu wako na depression kule. Mm-hmm. Ka music kwa background, ka counseling hapa, na nice views, na anasaidia watu to get out of that depression. So zinaweza kukaa ni kama zinaenda different directions. Mm-hmm. Lakini zote ukizileta pamoja kuna vile zinaweza kuserve a specific purpose. Kwa hivyo ukielewa purpose yako, utaona aliyekuumba hakuwa amechanganyikiwa. Alikuwa anajua vile anafanya.
Mm-hmm. Mwenzangu Malikia wa mitambo, unasikia uhondo ndio huo wenyewe.
Nimesikia uhondo.
Na watu nasema kwamba mwenye sikio haambiwi nini?
Haambiwi sikiza.
Na bila shaka kabla hatujamaliza, Rosemary, naomba utupatie angalau your parting shot kabla hatujafunga hii show yetu leo.
Okay, ningependa kusema kama umechanganyikiwa, jishughulishe kujua your life purpose. Kwa sababu ni kitu ya muhimu sana. Mm-hmm. Ukijua utafanya kazi ambayo uliumbwa ufanye, utaridhika. Mm-hmm. Utapata the type of success you were created to achieve. Mm-hmm. Uta create the impact you are supposed to create. Uh-huh. And you will leave your mark on planet Earth. Uh-huh. Naamini kila mtu yote ako hapa. Uh-huh. Anataka. Uh-huh. Anatarajia. Uh-huh. That ataacha alama yake duniani.
Uh-huh.
Kila kita kusaidia. Uh-huh. Ni kuelewa purpose yako ni nini.
Aha, wapi makofi jamani. Asante sana Gwiji, natumai kila mtu amesikia. Na si kusikiza tu, bali ni kusikiza na kuanza kupractice. Yani ambao mumeambiwa hapa, muanze ku put it into practice. Na mimi wako kutoka Fululizo, niite Nuru, sauti ya Kinanda, ama ukipenda Malkia wa mitambo.
Na kama ilivyo ada, ama kama kawaida, mimi niite Shujaa. Na kwa hivyo mpenzi msikilizaji na wale ambao wamejumuika hapa kutusikiliza, jumuika nasi wakati wote katika Fululizo Channel ili ujifunze mengi maishani. Kwa heri kwa sasa, tumetia kikomo mazungumzo ya leo.